ni munhu va kokwani urilela vutokotela a madyondzani ni vonile ni munhu va matiko urilela vutokotela a madyondzani loyi u rhandza swilo wena wena lava u rhandza swilo vonyamanyama
Yeah.